Government etegeza nga bwe eriko w'etuuse mu kuteekateeka enkola egenderera okussaawo yinsuwa y'eggwanga ey'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna. Kiddiridde enteeka y'okuyisa yinsuwa y'ebyobulamu y'eggwanga lyonna okuggyamu omukoosi nga mbeteza eva ku kusimbirwa kuli abamu ku bannabyabufuzi kw'ossa n'abamu ku bannayuganda naddala bwe kituuka ku nsimbi omuntu z'alina okusasula buli mwezi. Akulira ebyobujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olaro ategeeza nti bamaze okwebuuza ku bantu abawerako era beteefuteefu okutereeza ensonga ezibaddeku kaluma nywera nga gavumenti bwegenda mu maaso n'okusaba amateeka ageetaagisa olwo yinsuwa y'ebyobulamu y'eggwanga lyonna etandike okukola. Bino abyogeredde mu nsinkano eyabakwatibwako yinsuwa y'ebyobulamu ku Sheraton by Four Points. Ye ssenkulu w'ekibiina ekitaba abaddukanya zinsuwa mu ggwanga ekya Uganda Insurance Association, Jonan Kisaki, ategeeza nti waliwo obwetaavu obw'okukola kusoomooza okukyalemeseza yinsuwa y'ebyobulamu okusensera emitima gy'abannayuganda.